Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera I Kigali mu Rwanda. Tubaye ikaze mu kiganiro ejo cyo kuri uyu munsi, ikiganiro mugiye kugezwaho nanjye Anisa Bine Umukunzi, nige na Roger ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa, aho bitera abana kuyihunga bagafata inzira yo kujya kwibera mu muhanda. Turaza kuba tuganira kuri iyi ngingo rero aho turaza kumva ubuhamya bw'abana baba mu muhanda bitewe n'amakimbirane yari mu miryango yabo, ndetse n'ubuhamya bw'umuryango wari ubanye mu makimbirane, twumva ingaruka ibi byagize. Si nibyo gusa rero, turaza no kumva ikiri gukorwa na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere. Nshuti bakunzi bacu rero, nk'uko mumaze kubimenyera, mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu, nabyo rero turaza kuba tubyakira. Nimujye kure y'inyakiramajwi zanyu, kuko turi buze no kumva agace ka kane k'ikinamico ngira nkugire.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Igira hirya ariko madame, ni inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi, kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruga mana.
Shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusange, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mwekwe tu ni bugo.
Rekada.
Ndiye bugo.
Ngo wiki. Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa. Shofe, twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Tubaye ikaze nanone mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera I Kigali mu Rwanda. Nkuko nari maze kubikubwira rero, mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kuba tuganira ku miryango irimo ihohoterwa, aho usanga itera abana kuyihunga bakaba bafata inzira yo kujya kwibera mu mihanda. Imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe igaragaza ko mu Rwanda habarirwa abana b'inzererezi 283. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2020, abana 433 bari bamaze gusubizwa mu miryango. Uturere twa Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro nitwo twagaragayemo abana benshi mu mujyi wa Kigali, ariko n'uturere twa Rwamagana, Musanze, Rubavu, Rusizi na Huye natwo tuza mu dufite umubare munini. Ubu mu mwaka ushize wa 2021, bigaragara ko uturere twinshi harimo na Kamonyi, Muhanga, abana bo mu muhanda batarengeje imyaka 10 biyongereye ku kigero kiri hejuru. Birashoboka ko rero nawe uduteza amatwi ujya ugenda uhura n'abana bakiri bato baba mu mihanda hirya no hino. Ubwiyongere bwabo rero bunagaragazwa n'ubushakashatsi bwashyizwe hanze mu mwaka wa 2021, aho imibare igaragazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco yerekana ko abana 3531 aribo bakuye mu muhanda, abagera ku 2951 bangana na 84% basubijwe mu miryango no ku ishuri bagumamo, naho 313 bangana n'8 8% bataha mu miryango ariko bakirirwa mu buzererezi, mu gihe abandi 267 bangana na 7.7% basubiye mu buzererezi. Bamwe mu bana rero bagaragara ku muhanda mu karere ka Rulindo baravuga ko batishimiye namba ubuzima babayemo, kandi ko aho bigoraniye ari uko ubuyobozi bukunze kubizeza kubafasha bagasubizwa mu miryango bakomokamo, nyamara ibi ntibikemuke. Reka rero byinshi tubyumve mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Mu myambaro yanduye kandi icikaguritse, uducupa twa rukoro, imvugo zishimije n'utwambaraje turimo amafunguro bavuye gushakisha muri za resitora bizwi nko gusyaga, ni ubuzima abana bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo baba mu muhanda bavuga ko babayeho.
Ntacyo kurya, icyo kurya ntitujya babiduha muri resitora y'abakire baba bashigaje tukabirya natwe kabaho.
Ubu burira simba nzi ngo aho ndarara, ni ukugenda nkapfa kwirarira aho mbonye.
Ndabona ndagenda ara mu mujyi nkasaba
bakarindaze bakama yana kabuze ubwo ndihangana
saha gusa kuko no mu murenge wa base nubundi muri aka karere munsi y'umuhanda nakirizwe n'imyotsi itabi n'ibyatsi bacanye mu kitwa ingangi
dutetse ni gushaka icyo kuri
aha niho bafata nko mu rugo barakomoza ku mpamvu zatumye bahunga imiryango yabo
mama yarana igana na papa gukano tese cyane
ah perata yasinze yanwe yakankubita
uretse ubuzima bushaririye bavuga ko babayemo hari icyifuzo bafite
eh leta cyo dufasha rero no kudushakira ahantu ho kuba kaduhereza buri kimwe cyose tugasubira no kwigarega tukajya cyo tuzimarira mu buzima bwacu buri imbere
umuntu wamfasha akagira hanjyana kanjyana mu bintu byerekeranye no kwiga nakiga nje muhanda nkawuvamo
hari bamwe mu babyeyi bafite icyo bavuga ku mibereho y'abana bo mu muhanda kuraba ngo harimo kunanirana kwa bamwe abandi nabo basanga ababyeyi atari shyashya nubwo na leta ubwayo hari ikisabwa gukora
hari abananirana ukaba bamushyira mu ishuri hakaryanga
n'abayobozi bo hasi bakafatanya bagafata abana nabo ku mihanda ikabasubiza mu rugo mu mashuri
umwana w'imyaka 13 bakamuha akazi wagakwiye kuba yakwiga umutwe ugafunguka nabo babifite mu ruhare
hakunze kumvikana guhana ahantu umupira hagati y'ababyeyi na leta ku kibazo cy'abana mu muhanda aho inshingano zisa n'izeharirwa bamwe birakwiye ko bafashwa kubona iby'ibanze birimo kwiga kubona ifunguro n'ibindi kandi ntibikorwe n'umwe ngo biharirwe undi ishimwe honore mu karere ka Rulindo mu kiganiro ejo
Eka dushimire aba bana baganiriye na Honore bamusangiza ubuzima babayeho ndetse n'icyatumye bafata umwanzuro wo kujya mu muhanda ibi ni ibintu bibabaje pe ngira ngo mwimviye uvuga ko papa we yatahaga yasinze akaba yamukubita ngira ngo mwanumvise ko hari n'abavuga ko babonye amahirwe bagasubizwa mu miryango ndetse no mu mashuri bakwiga gusa ariko dukomura usyo dukome n'ingasire hari n'abana bananira ababyeyi babo mbese ugasanga nabo bafashe inzira yo kujya mu muhanda ariko mu byukuri hatabayeho wenda ayo makimbira yo mu rugo mu gukomeza n'ikiganiro rero umuryango wa Ngendahimana na Mukabugingo bamaze imyaka isaga 20 babana mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba baraduha ubuhamya bw'imibanire yabo yaranzwe n'amakimbirane yanagiye agira ingaruka ku bana babo dore ko mu bana bane babyaranye babiri muri bo bahunze uyu muryango kubera ayo makimbirane gusa ariko bo bakabahamya ko impinduka nziza zaje mu mibanire yabo reka byinshi tubyumve mu buhamya basangije mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe Ngendahimana aratangira asobanura icyari intandaro y'amakimbirane.
Yewe nabanaga n'amakimbirane mu rugo, aya makimbirane atewe n'uburyo bwo gusahura imitungo. Yewe umugabo mahagurisha imyaka mu rugo, nkajya kwinywera amayoga.
Ese ngo icyo gihe hari ryari?
Aciye nk'imyaka nk'itatu ko twayamazemo igihe. Yari amakimbirane yo gusahura imitungo mu rugo. Nasahura imitungo nkajya nkagurisha, nkinywera amayoga, naza mu rugo bakabura amahoro. Abana banyumva nje bagahunga n'umudamu nawo nababuza amahoro umudamu akashaka nawe yigira nko hanze bagagaruka nko mu rugo arukomaze kuryama ubwo naryama rero kubera amayoga mba nasinze bo bakagaruka mu nzu bakagirana
reka duhe na madamu atubwire byari bimeze gute igihe mwari mubanye mu giki
nge nitwa Mukabugingo Virgine icyo gihe nyine bitangira ibyo amakimbirane nibwo icyo gihe rero yashushanyije nyine arambwa ngo tugurishe isambu ngo twishyirire umwana ngamwigisha imyuga ngira ngo nibyo ntanje ndemera ndasinya isambu biragiye gutyo n'umwana arangije ntiyamwigisha yagarutse mu rugo ariko yarangije
ayo makimbirane yagiraga ingaruka ku bana gute
yagiraga ingaruka ku bana nyine ntibabone uko biga ntibabone umwambaro ntibabone umwenda ntibabone inelevare ku ishuri reka byose bituma biga nabi nabi
baza gufata umwanzuro wo guhunga umuryango wanyu cyangwa guhunga mu rugo gute
baje gufata umwanzuro wo guhunga kubera guhora turi kurwana turi gutongana azahora nyine buri gihe dusora turaza hanze
ubu ngubu se babana nibura bafite amakuru yuko amakimbirane yaya makimbirane wenda y'urudaci yahoragaho yavuyeho ku buryo isaha ku isaha bashobora kugaruka mu rugo bimeze gute
bageze hungabana cyane rikomeye ko n'uwo muhungu wacu w'imfura afite n'inkovu mu mutwe yigeze kumutema ari bwakurishemo kugenda burundu nyine ari bwabagiye ngiye yageze imana ajya no mu gisirikare agendera iyo gutyo ubwo ngiye kumva numva arahamamaga yarangije ikosi umwana uru araho mu kazi ubwo mushiki we rero wamukurikiraga nawe ndahanyahanyaza ndakomeza ndahanyahanyaza ageze mu wa kabiri kwa kurara turwana kwa kurara induru turara ingo ntuyemo ntarwo ntarayemo abayobozi baza kumva arimo kabari ngari kuvuga ngo araza gusambura inzu amabata yagurishe ngagende mu mutara ngazaguyo ngiyo. Abayobozi baraza baranshaka ati wa mugore we naramukagurishije ari amabati uzabona ubushobozi bwo kongera kugura ayo mabati ubone n'urwubaka. Ndavuga ati nago ntago nagaruka hariya kuwe pe ntago agiye kuzanyicira hariya. Bati hangana ugaruke kuko ari amabati naramukagurishije uzabona ubundi bushobozi bwo kongera kubaka. Shaka udufaranga ngura ibiti shyiraho umuntu arashinga aramparatira arongera arahoma turahaharura tugaruka mu nzu gutyo. Ubwo uwo mwana wa mbere niko yari yaragiye gutyo nuko ngarukanamo n'abo ngabo bandi tubamo. Umwana rero ngezambura amafaranga yo kumwishyura ku ishuri nibwo nawe yifatagara amangana gutyo aragenda nawe agenda nk'uko uwo musaza wagiye bwa mbere nawe agenda gutyo. Ubu nsigaranye abandi babiri.
Uwo wa kabiri se ntaguza haba
aba muri Kigali arambwira ngo aba ku muntu nyine ngo arakora ntago muzi umuntu abaho.
Yagiye kubera amakimbirane
ntonganya duhora turwana duhora tujya gute nta mutekano tujya tugira ubwo rero abandi bo bariga mu wa gatandatu
bya bindi by'amakimbirane ariko byo byaragiye
aho twigire muri Shine Rwanda nyine bakajya bahora baduhugura batwigisha ubungubu uko birimo ntagakiza ngo ndaze hanze cyangwa ngo adukubite.
Ubuse ni izihe nama wagira indi miryango ishobora kuba ibanye mu makimbirane?
Inama nabagira ni uko bakwihangana kuko nkurikije ibintu nanyuzemo nabayemo iyo ntaza kwihangana no kwiyahura mba nariyahuye.
Ngo mwabisohotsemo bitewe na Shine Rwanda yabafashije gute?
Yatwigereye turahugurwa ubwo rero ariko kugeza kuri ubu ngubu aho tumaze kubonera amahugurwa ya Shine Rwanda ubu rwose amahoro yaragarutse ntabwo nkisesagura imitungo. Ubu niyo nshatse kugurisha tugusha twumvikanye twakenera kunywa nkagenda nkagura nk'agacupa nanjye nkaza mu rugo tukagasangira.
Yego, reka tubashimire namwe umuryango wanyu ku buhamya musangije abatwumva muri iki kiganiro.
Na murakoze cyane.
Murakoze ma.
Murakoze.
Ngira ngo mumaze kwiyumvira ubuhamya bw'uyu muryango. Mwumvise ko amakimbirane yari hagati yabo ahanini yari ashingiye ku mutungo, ubusinzi, kutajya inama no gucana inyuma. Rwose uribaza guta abana bagahunga, ingaruka ni nyinshi mwabyumviye. Usibye abana kujya mu mihanda banavuye mu ishuri kubera kubura minerivare biturutse kuri aya makimbirane n'ubundi. Reka tubashimire no ku ntambwe nziza bateye ishimishije rwose. Dushimire na Manishimwe Noweli wabaganirije. Namwe mudukurikiye rero mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho. Ese mubona ari uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango yabo, cyane ko binabashora mu ngeso mbi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 07/28/282/32 cyangwa se kuri 07/78/581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mu gihe rero murimo muratwohereza ibitekerezo byanyu, reka dukomeze n'ikiganiro. Aho ikibazo cy'amakimbirane gikomeje gutera ibibazo bikomatanyije umuryango nyarwanda, birimo gutuma abana bajya mu muhanda, imirire mibi ndetse n'ibindi. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Profeseri Bayisenge Jeannette, avuga ko hari ingamba bafatiye iki kibazo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Abana bajya mu muhanda ari ukutita ku bana ari ya mirire mibi, kuko ahabaye amakimbirane namwe murabyumva nta terambere ry'umuryango. Icyo rero dushyiramo imbaraga ni ukwegera iyo miryango tutamenya amakimbirane. Hariho gusezerana imiryango yabanaga idasezeranye, kuko ni kimwe mu bizana amakimbirane. Duhita tunatangiza n'ubukangurambaga bw'ukwezi bw'imiyoborere myiza n'imibereho myiza y'umuryango. Hakabaho kwandika abana mu bitaro by'irangamimerere, hakabaho kongera kwibutsa ababyeyi ku nshingano zabo zo kurera. Aho rero ibyinshi turimo kunyuza muri iyo campaign. Mu gihe gisanzwe dufite nk'umugoroba w'imiryango ubera mu gihugu hose. Hari n'izindi gahunda tugira zegera amakuple afite ibibazo, nka gahunda yitwa Indashyikirwa, aho tugenda tukareba imiryango ifite ibibazo nko mu karere igakurikiranwa mu gihe cy'amezi atandatu. Bahabwa ibiganiro byo kubaho, uburyo bwo kurera abana, uburyo bwo kuganira mu muryango, bakarabarangiza bitwa bandebereho.
Mu by'ukuri minister, mubona izi ngamba zishyirwaho zitanga umuti
ikibazo nyirizina.
Ariko usibye nicyo n'ikindi gikomeye cyane nari nibagiwe, udushya tugenda duhangwa n'abaturage ubwabo.
Aho ngaho muvuga ko mwagiye mugerageza ubukangurambaga kandi bugatanga umusaruro, mutuni turere ho bizaba bihagaze gute?
Ha ministeri yo gahunda nari mvuze ntibizadukundira kujya mu turere twose, yenda tujya mu karere kamwe nk'umwaka ushize twari Gatsibo. Tukurikirana imiryango 335. Icyo turimo gukora rero no muri uku kwezi harimo guhemba utwo dushya ku rwego rw'akarere, bakareba agashya kazanye impinduka bakagahemba, ndetse natwe nka ministeri twaturanyije kamwe muri buri karere, ubwo tuba 30 turongera nanone turatoranya tugeza kuri kamwe kuri buri ntara. Dufite udushya 5 tugiye gukorera icyegeranyo, kwegeranya amakuru mamashusho byose noneho tukadusakaza ku rwego rw'igihugu, kugira ngo niba harabayeho agashya kagatanga umusaruro muri aka karere kanaka n'ahandi kabe kagiye ugatanga umusaruro. Murumva rero cyane gushyira abaturage muri ibyo bikorwa bibakemurira ibibazo bahura na byo munsi ku munsi, tubona ari ikintu cy'ingenzi kigenda gitanga umusaruro.
Reka dushimire Profeseri Bayisenge Jeannette, ati hari ingamba zafashwe zirimo ubukangurambaga, gusezeranya imiryango ibana itarasezeranye, umugoroba w'ababyeyi n'izindi, kandi ngo rwose abona biri gutanga igisubizo. Namwe mudukurikiye rero mudusangize ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho. Ese mubona ari uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango yabo, cyane ko binabashora mu ngeso mbi?
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 82 32, cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Nkuko rero twigeze kubibabwiraho mu gutangira, mu kiganiro cy'uyu munsi urumva agace ka kane k'ikinamico ngira nkugire. Reka tubareke mukumve.
Ngira nkugire ni kinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazi imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano, ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na Ejo Youth Echo, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Iyumvira igice cya kane cy'ikinamico ngira nkugire. Duherukana Gilbert acyurira Karisita amubwira ko yashakanye n'umunyacyanzi igihe kazi kugira ngo areke kubaho nk'impunzi, ari nako Rebeka arakajwe n'uko Alice amugiriye inama yo kutazongera kugira ikiba akorera umunyacyanzi igihe. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Be Donna, kurunguruka mu biro ntiwinjire.
Ntago nari nizeye kurimo.
Yewe wantunguye uyu munsi, sinari nzi kuza mu ishyirahamwe.
Aha, ndagushaka inka ryama nkayo ko nahereye kera nsaba inguzanyo yo kwiteza imbere se mukayinyima. Ndashaka gucinya inkoro rero kugira ngo ndebe ko mwazagera mukanyumva.
Ntawayikwimye ariko ni ukuri. Niba wibuka neza, buri gihe komite yakubwiraga ko umusanzu utanga muri koperative uri hasi cyane, bityo nta cyizere cyo kuzayishyura ufitiwe. Naho ubundi izo nkoro uvuga si ngombwa kuzikinya rwose.
Imvugo yanyu abanyacyanzi ijya ariko sijye wayihimbye. Kandi umbabarire nimba nkoresheje imvugo idahuye, gusa nashakaga kuvuga ko niyemeje gushyiraho umwete kugira ngo nanjye muzayime. Erega mayi, ubuzima bwarahenze.
Ibiseke nasize uvuga ko ugiye kuho ukabyerekana se wabirangije Donald?
Nabanje kuza ko kwiyereka, nabonaga ibiro byaguheranye. Harya ubundi abaperezidante kubaha ntibibareba, ni ukwicarira mu biro nk'abakire.
Nanjye birandeba da, ni uko hari ibyo nabanje gushyira ku murongo. Hagati aho niba usubiye mu rubohero, umbwirire abandi banyamuryango ko ejo tuzasurwa n'abaterankunga.
Aha, ngwino bibibwire nka president da batagira ngo ndabihimbye
ariko nawe
aba batera nunga se nzagufashe kubagira ati uranange menyekane nkawe
ese kweje utaje ngo twiganari
sha valentine sinzongera kwigira makira ki groupe b wibuka ukuntu bajye baseka ngo kunivuga ikinyarwanda
ndira n'ukusetse ni impamvu nyine kuje kuza koko wihoreye se ukigira bigutwaye
si byo cyo gituma jewe ntabereko ibyana byo muri cyanzige bihishima sha urazi je yuko birambira ko mvuga nk'umwana afite hari umudamu nkambi afite
babara muvandimwe sinabyibutse sibyo
sha nta kibazo
nuko vandimwe ntakugira umutima kubesha ari mu bavandimwe gute
ariko ari se turi nk'abavandimwe rwose ndetse wigeze nagombwa buzibuka
iyo ni mitwe yanyu sha ndeka iyo mwabavandimwe muba mufite inyungu zingana muri iki gihugu sasa kuba yitwa impunzi nawe umunyagihugu mudukure kubwo kujyayo kanisha
uryarya wari ariko nange utangiye kusana amagambo ameze gutyo rebe ni amaca kubiri ko atari meza uyakundira
nanza nawe
ahuje akarimi kabi wa mukobwa mu kinyarwanda baravuga ngo nyiri karimi kabi yatanze umuzi gupfa koko
ushaka kunyica ushaka kunyica
ariko byo ntabwo
bikore bikore cyese ni cyangwa ndakwegere ndi kure yawe bikore neza
ukorekeraho
umva kugira ngo nyiri Valentino acirika itakayita rimwe akubitse mu kamvura ko gusha nakwesera wazana bene
bane ruga
himba
marisha
timberi
timberi
himba
marisha
timberi himba
sema ni nayi
iyo myenda kuyimeshe bwije ubwiruma murekate
ko ariko kanya mbonye se izaba yumva ahubwo se bakangutse ryari karisi
kugira ngo nigeze nsinzira nubwo nagiye mu buriri ndushye nshaka kuruhuka
abujijwe n'iki
iwacu baba bamereye nabi bansaba amafaranga sinababwira ko ntayo mfite ngo babyumve
niyo waba uyafitire gufite umugore n'umwana ugomba gutunga
si ibyo
ko twavuze ko wajya ubagenera duke buri kwezi twigeze twumvikana kuko bitsamuye itabara
ariko ibyo ntibabyumva bapfa kubona ko nazanye imari gusa bagahita bampamagara banancyurira ngo iwabo w'umugore ngo bafite imitungo myinshi ngo nimbaho amafaranga
ariko twaragoye koko iteka umuntu ajya gutera imbere bamugera ijambo n'ubundi twashakanye batabishaka
ibyo byo
uyu myaka cumi n'ingahe tumaranye baturetse tukibera kuko dushaka batatugeze ijanja koko ko n'umuryango wanjye batuje bo batuje
humura masheri nubwo bintesha umutwe nka buri bitutsi ariko niyemeje kuzakurwanirira bishoboka
kuzandwanirira ariko uzirinde kurwana nabo sheri
oya humura niba ari isomo nararibonye ubu nta mwanya mfite wo guhangana na bene wacu ahubwo
ndakumva mugabo mwiza
uze kuntunganyiriza bya bindi byose uzi nkenera ngiye safari ejo nzasubira kurangwa
Karisita asezeranyije kuzarwanirira umugore we Murekatete mu batifuza umubano wabo wa mugani suba zamurwanirira bitamusabye kurwana nabo bishoboke naho ubutaha
Eka nizire ko waryohewe n'aka gace dukomeje ariko nanone turimo turagana ku musozo reka nakire Kristera atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cy'ubushize Kristera umwanya ni wawe
Urakoze nanone kumikaze nkuko mumaze kuyimenyera tugeze muri ka kanya twari kubagezaho ibitekerezo mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga kubwiyongere bw'agahinda gakabije mu rubyiruko aho hari bamwe mu rubyiruko batinye kugaragaza agahinda kabo bitewe n'uko sosiyete itabakira ngo ibatege amatwi ahubwo bakabacira imanza nabibutsa ko twabagejejeho ikiganiro twagiranye na madame Amina Nyirantizigayo n'imuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imyitwarire ya muntu aho yavugaga ko indwara y'agahinda gakabije yugarije benshi biganje mu rubyiruko muri iki gihe atariko nanone ngo ni indwara ivurwa igakira kandi ni indwara nk'izindi bityo sosiyete ikwiriye gutega amatwi ndetse igafasha uwahuye n'indwara y'agahinda gakabije si ibyo gusa twanabagejejeho ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Huye yagize ati biragoye ko urubyiruko rwagaragaza agahinda ku bantu bagize sosiyete cyane cyane mu rungano kuko babaha inkwenene icyakorwa ni uko urubyiruko rukwiye gutera intambwe rukaganiriza abasheshe akanguhe bakabatega amatwi bakabagira inama naho Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati ndabashimiye kuba mwaratekereje iyi nsanganyamatsiko agahinda gakabije ni indwara mbi cyane umuti umwe rukumbi ni ugutinyuka bakavuga ntibaheranwe n'agahinda kandi nabo babwira bakabumva sosiyete ikwiye kugira umutima wo kumva babaga batandukanye. Sinamenye Fiston uherereye mu karere ka Gicumbi yagize ati agahinda gakabije mu rubyiruko karahari kandi biri guterwa n'ubushomeri cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ati ikindi urubyiruko ruritinya, ntibakunda kuvuga ibibazo bafite. Ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu, ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire tubihaye ikaze.
Umusozo w'ikiganiro cyacu, ikiganiro twagarukaga ku miryango irimo ihohoterwa, usanga bitera abana kuyihunga bakaba bajya mu buzima bwo mu muhanda. Mu kiganiro cya none rero twumvise ubuhamya bw'abana baba mu muhanda mu karere ka Rulindo, bagaragaza ubuzima babayemo ndetse n'uko bifuza ko bafashwa bagasubira mu miryango. Aha rero kandi twumvise ubuhamya bw'umuryango wari ubayeho mu makimbirane, batubwira ingaruka byabagizeho zirimo no kuba abana babo babiri baragiye kwibera mu muhanda. Si nibyo gusa rero, twanumvise Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango atubwira ko hari ingamba zashyizweho mu guhangana n'iki kibazo kandi ko biri gutanga umusaruro, ndetse twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka kane. Nshuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, naha tugisoreje. Reka nshimire mwe mwese twabanye muri kino kiganiro, nshimire Mizero Crispe wari ku buhanga bw'ibyuma, ndetse na Rojeni Nige nawe wari uhagarariye iki kiganiro. Njyewe rero nari Ani Sabine Umukunzi, mukomeze kugira ibihe byiza.
Tawara, wanu bawe tawara, rengera, 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 wanu bawe rengera.
Mana, nyiri birema, tinjinga. Data kama uturebane impuwe neza abananiwe ubasubize minete uva amajwi menshi yabera bo mu isi atakamba ubutitsa amanywa n'ijoro abantu barananiwe Arakomeretse yewe mana ngaho rero tabara ahe
tabara
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 ngaho tabara
tabara bantu bawe tabara
ngaho rengera
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 rengera bantu bawe
Tanga mahoro kwisi inambara ziveho Tanguru kundo ihangana nirangire Tanga gahenge chizi ngwara nibyorezo Tangu zima tore beshi barashira
Tawara
Tawa tawara we
Tawara
Tawara,
bantu bawe tawara,
ngaho
rengera,
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 rengera, rengera, bantu bawe rengera.
Abantu nibyo twarakosheje, twarahindutse, twarahemutse, tanga imbabazi. Umugisha baremejwe neza n'abahembutse tanga gakiza mana ngaho mana dohora
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 dohora